nimeubeba msalaba wangu, nikufuate wewe uliyenipenda. Nimeitua mizigo yangu kwako, nakufuata wewe unayenipenda. Nimeubeba msalaba wangu, nakufuata yawe wewe wanipenda. Nimeitua mizigo yangu kwako, nakufuata wewe unayenipenda. Nasalimu amri yako e Baba, sauti yako tumeisikia. Umenivuta yawe karibu na wewe, karibu zaidi natamani niwe. Nasalimu amri yako e Baba, sauti yako tumeisikia. Umenivuta Bwana karibu na wewe, karibu zaidi natamani niwe. Tuimeleso wewe
wanitosha.
We wangu sawa, sioni hofu. Wanitosheleza, wanitosha. Mwingine mie sina, wewe wanitosha. Wanitosha, wanitosha.
Sema,
usasema. hakuna kama wewe, hakuna kama wewe Yesu. Wastahili kuinamiwa, kuheshimiwa, kuinuliwa mfalme. Ora masekera mashanda rabaza yotumacho and God of covenant, you did too much for me. Oh, you're too much. Oh, Jesus, too much. Oh, you're the God who keeps the covenant. You're the God who keeps the covenant. You did too much for me. Asante Yesu. Hallelujah. Hey, hallelujah. Ramashanda Ramasaya. Oh, Ramazekeri Ramashanda. Mm-hmm.